Oh, e yo single father. Chick Diva.
Downloaded from GastonMusicBlog.com.
Nina. Na. Yama questi. Vibe to me nembo.
Imatate Bupilo waka Kiwa manyando Imatate
Akupali musapila Family ayutwani Kukaba chwani Zezi mukaya
Tate nilimule muwe Neve momu pilela Niva ulwa niva mina Waipona haza Amukalusi
Bashemi wa luna Lunyandile
Luna vana
Bashemi wa luna Lunyandile
Ima Bashemi
wa luna
Single father
Lunyandile Oki amuvone voma molupile lafa Nikulile kona kuna tonile kulafa Wawona vani tuwelezi kaufelafa Vani tuwelezi nashwa nisilami Injikona kushutana kwa bashemi Zeliezala Musa aliteni What you happen when you are gone The situation we will weseni Ruva habo kono alu uzivani Mabrazazi alu swalisani Nivona mwa family kuliluke tululani Bukio waka Kiwa manyando Imatate
Akupali Musa pila Family ayutwani Kukaba chwani Zezi mukaya
Tate nilimule muwe Neve momu pilela Niva ulwa niva mina Waipona haza Amukalusia
Bashemi waluna
Lunyandile
Luna
vana
Bashemi waluna Lunyandile
Kina ape
Bashemi waluna
Yama questi
ni mwama kanda ukwa imute wakalilo Viru yaka tete fatombo na imwa murilo Neni sazivi kulikona wabona mulelo Babo mina muba mameleko na kelezo Zazlemu kayaluka vona manyando Baba muba batafela kambe luizi indio Seskola mwalusika lwalu na mokimuna Havala tikuvona baba muhaba chimbuka Balwa nilangaliluo zesi zavona Luselilu wababona vanyeni vamina Kina ape
Imatate
na. Yama questi
Upilo waka Kiwa manyando Imatate
Akupali musapila Family ayutwani Kukaba chwani Zezi mukaya
Tate nilimule muwe Neve momu pilela Niva ulwa niva mina Waipona haza Amukalusia
Bashemi waluna
Lunyandile
Luna
vana
Bashemi waluna
Lunyandile
Ima Bashemi waluna
Lunyandile Date neve kulika chanu minamuye Luka pila chwani mamulao wamina Neve luna vana vamina tateve musia Luka pila chwani nivahavo minava Kina single father mwana vose pona milombwe tate Imatate bupilo waka kiwa manyando Imatate
Akupali musapila family ayutwani Kukaba chwani zezi mukaya
Tate nilimule muwe Neve momu pilela niva ulwa niva mina Waipona haza Amukalusia
Bashemi waluna
Lunyandile
Luna
vana
Bashemi waluna
Lunyandile
Yes
Bashemi waluna
From
Single father, thank you for this touching song. Yeah, life mission never ends until the grave. Jigo boy, the iron bond. Yama questi, Jiku diva. True story.